Bulirwezi jawano kaso katwa wakana Onyani zaburungi era muli sima Wabula joliko chichane miokumanya Ama salo kareta nende anipiwa Tunyina chino tunyina chiringa tenisa Nechindo ozre santi mubyo nandikula ini Wabule chimbala monza manjine twaka Kasi chansi nyako chokutinga nofuka O simba buhindi nempose kawa Oza sina visera ndikuta mudulara Kofa mumbera noru sonde kanao Ovano kusoka nga kulia chichi kutavula Derevi cheperevi ofumba sirenzi Tukire kusonga buli jinta usa Kusabove wakisa okirise chingamba mukwano tuteka Havana wafe eka wafenjara Wagubieti wasome mpunza zivetiza Nasoka keto wanga wawairata Na yenga wengizu denti teri afuganya Funya manyera nengumo moyo Tuteyo fumbe Awaka wafuganye walinge chivira Ebiso vyo vye naso vya mokwano viso nyue Mawagari gampwe tisiri kujesa nate Tuteyo fumbe
Moyo sijata mutia Kostinge chizibu joku kuyamba mpia nsimbi Nekazo ya kalanze nzikuwewe zimbe Koba kuwele labane chanja chikola Ndabane ngoyeze bambala ziva wange We wawale mela songa teto basobola Kukubampa chisingo kube uwo no bajuza Siringa jere kankula bacho vamukala Mulichinuma nzo kubaburungi Kate abana bange bali bubita chinyimira Bali ebikalu bitake nga nze ndi kumudido Zendia bulungi ne mumbera ndi bulungi Enyama ndia kumbango na kafumito Kwandi sanga ntula na dodo vye neri mira Kati abana bange ani abibali mira Kate vika vikubido kati chichebe vika Pankwanja lejizejo matire wena kowa Kosi kukise epu valyo sili sabola Olava wambu viranga siriko wendi Songa kuonja mawaza sabuni ngato mupa Mazo kunyiramu tombu zeko wendita Kwa inzo kunonda nonjira kone makuja E uoluja kuruena chisazi Kulava mwenji kere chomula langandi wakubwa Kukuba mkululo kwa kari Gamba kumukomyo pambu ze semu Yava kuchalo Kubanga yoyo mkubangu vyanga Atesi ekoyo Neba tobo wabanja kaza Ola wanja kaza nzira ko akeri wanketa Sonoro apubali ye chisire itayamba Toyo semu samu ganza neba mulamu Bambi musajia watu simu waira Ye chikeza na konti anzize mchama Te wali wana kabonero kalaganti alichikola Uchanga mba uo emiaka jiri esatu Haba kunja kala singangi mume mfumba Kaba kazoli na banji nza wasatia mwansa wera Baba kuchizange yono chango laka Kesunguli olimalira kunze nyabo no kukumia Haana kowa emboko no kukumwa
Ulijia kuwa uwe akuwa sisiriza Engeri jetukula nye mumia kajafe Koma uomu makago uwe tulire mpende Nishipo chichari chichomu makane mumbeme Neza teri aferire meku sasana Uonye ne mziko zipachizo wayo Neza teri aferire meku sasana Nendenga mpaka sezi natu ya mpanga Gosigara wakamu makango yonja Wende tempu tango yonja yetoke Nesi wetu sena rongo wange Techetaka kumara kata ya yotyo Watenga peyeri nye manya tekitiwa okifona oli nabalo sikupikiriza naye naawe ekirowoozi ebyeddabirabire nkola n'empisa kati nakyusaamu mwenge nakumala era sikyayumba n'omukazi eyali ampaga naye era nemmuleka yewe kiba nti wange gyewakoowa ekyangu situle famiri zigye wano tubeere wano banaseka baseke sinze n'abansoosi amampaati ganzigwa era nkuza omwoyo n'akwemenyera nga singa kunyizamu tuseewo obufumbo bwaffe twettabulule ku byombi salawo kimu
kujemirako kanemmere nkumba kwenga teronyiga bwotakubozira mmere kubanga nnyo tusanyuse nonnemesa nansula wabisi bwambala ntyo bandya bulungi awakasukaali n'afuuka omuziro sikaziko kwesaabwako obugole kwennakoma olabanga ne kate okujigula lubalutalo onnazeewe ya polisita nga sigivaamu nenfuuka emboozi mu kyalo era ekyerolerwa wanyiya abasajja n'omufumbo n'embutamwa eno jjayo omwoyo kagotterembwa kankole byange wendiremerera ndidde wannyabo obukopi bwo sibusobola kwanyirira takunyumira ekyo kyoŋŋamba nkwewasize sikkiriza abasajja mbamanya obukodyo bwammwe abasajja mwaffe ensonyi mu bwenyi ne bw'oba omumu akujonyesa n'obunira mbimbirwe mubula abamwazifuula nsonyi yeekambuwaza nabogoka n'nsukka nakuumira mu kutyanyabo waabwe n'okwewa newukuma mu kituuzo eky'obukambwe n'amuvuga lero nga gw'owa olukaalikaali kityo nno nnimba nze nkumanya endya n'ensula wano weekonza so nga oli katula kumala okuyingira okufuluma lubalutalo nvaako sitesembereza ebizibu by'olina bingi wankola bingi nempitereka nga sikunyega wennatuukira okubisiba nkufiire mu nju empisa zokka eri n'ebikolwa binsende abasajja abo mweraba mweyita ba kitalo omukazi bwensirika ggwe n'ompita omunyega so nga nnasazeewo kakibe kisijjulula wali ongalabanja ngero ndaba sikusaana ate ekyakubiri ne nazaala yannemesa yayinga kunkiya nga n'awaka seetaaya nga nnyumyako wendye nga jabeera nnakalere era ndi malaaya mutabani wenja kumussa naawe wakwata ebyo nondibya mu nju kati ate byolokompuka byakinza teeyibula nga tennakikugamba nga lunyi n'owakana ndeka ebyabasajja nze ndabika nnabikoowa wabula okunkuluusanya gyenfuna mu ki esiriimu annyambyeko okunyeza nnaddi gye nnasiba